yamde joyi ƴaɓɓorake mintaji sappo e joyi studio kalangu kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hammad janganto nani ko e kibaruji moɗon. Fedde jinganoɓe lumoɓe ɓe lumo mango gallure ñameyi beltake sanne e murtere waɗande keega. Laabi laamu koƴama nder commune mo bangi saabe Allah de hitande fuu tidu haɓononata caka duroɓe remoɓe. Nanni yewtere meɗen pindina haltana hande nado filla Allah e maayo ndiyam maayo meɗen kebbugo ko laatiɗo enɗen nimɓe tawaɓe ɓargol maayo no tawda e bono daji sanne fa waɗi ɗonda diggiyol ngol laamorde yaade kurtere no ɗon moƴƴintine kando woni ko kantirte kibaruji me fulfulde. Kori jam hirtemo yerno kaliranomi o e nder koye kibaruji meɗen. Fedde jinganoɓe commerçaɓe lumo mango ɓe gallure ñameyi ɓe enda gatti dande e lumoɓe kenga e wadde murtere ñalawma goto. Handen subaka o hooreɓe pelle jinganoɓe lumoɓe kolli weltare mum en sanne e murtere waɗande kenga nde. Fuduɓe kolli ɗo enda yaade nder luɓe tawaɓe nder gallure ñameyi laatiɗe tokkitake murtere nde. Kettine nane ko mosi mumini secrétaire général kawjiɗo fedde jinganore lumoɓe ko wi bandimi mbiyeteɗo Alamin Wachar.
Nous sommes satisfaits de la grève qui a été suivie de la grève.
Murtere amin min gande ne weli min sanne sabu himɓe amin do hembere capanɗe jeenayi on fu tokkite ko min mbi. Min jeeyi min daaroyle luuɓe goɗɗe ɗo koɗon tawaɗe nder gallude ñemi ɗo enɗa an min jii woɓɓe fuu subaka on firtayi fa yeeyi hakkunnage woɓɓe ɗo konɗo hakkunnage fa ya ñalowma ɗum ɗo konɗo ɗo weli min sanne ndennene kay murtere amin nde jaɓama fa woɗi. Non noon somin noddama filla kaldal min jaaha min kaldo e dow muɗum. Ministre noddinomin min kalde makko o wimin o wawanade hakkunde amin e fawarjo soko jeem o. Jooni noon min kaɓɓanne min jaaha to juuji ɗum woni toon to saria toon o wi o waɗan dabare koto ko tawe min jiide e juuji on enɗan de fawara jooni min mata e funnoddede.
Nder komi mo bangi hittande fuu leyndungu ma kanton mu haɓano nata caka juroɓe ramoɓe fa ɗum wadda waru waru gam hisude o saɗorma laabi laamu ɗiye woni ko hooƴa nder komin o. Bandimin Sumana Amadou noddi Oumarou Mamman maire mo bangi nani ko haali e majjum do callalon.
Kaale fuu min adda ɗum min ngaɗa comité. Comité ɗum bo ko woni nder onɗo nder majjum woodi wakili en laamiɓe, woodi wakili en remoɓe, woodi wakili waynaɓe, kuma e nder woodi miiri itaani fuu kanjum min ngaɗata. Kuma kanjum bo kono min ngatta ɗum nder lewru nduundu septembre wakkati go to sey ɓe ngaɗa réunion tawago sappo e joyi i lewru nduundu septembre ɓe ngaɗata réunion tan ɗo wadda mataki ɗo jippowaago waynaɓe haro gese te nder durduɗe fuɗo wala konko bisaji ñamata. Kanjum wattata to go bisaji sakko gese ɓe takkiɗi gese kanjum bo seeɗo waddar kiti gayna ndemowo seeɗo nattani ɗum nder ngesa.
Ndungu woɗi hikka sanne les département mo Madawa yeruno hoorejo Sarusi kawjiɗo filla demal nde o département wiri ɗum do ko saabi ɗum kowoni Allah e toɓo ngon waɗiri no woɗiri woɗi du fa hande hokkere waɗay. Yakuba Buda hoorejo Sarusi kawjiɗo filla demal o nani ko wi bandimi mbiyeteɗo Hamza Nomaw do filla ndungu
à la troisième décade du mois.
Ko lewru juin wata leydi Madawa fuu aawi aawoɓe gawri e bayeri fuu aawidi nde ƴeewama nder wakkati goto on yimɓe aawi hikka e rawani fuu toɓaka sanne hikka foti rawani amma ɗum fuu haɗay ndungu ngun wooɗi sanne hokkere hikka den ndu fotede rawani den hikka de Allah jaɓi ñamri waɗan sanne fa hana
handen sappo e ɗiɗi lewru septembre o woni ko leydi Niger yehi waɗoye batu ñalande ittanande leyɗe gam leyɗe gonɗe no durwide ɗo enɗa e yoro nder Sahel. Ɗum do ni mbiyen ɗum woni ko waɗa to endam dow nokkure wiyetende centre agrimete noonne de laabi ɗiye woni koƴaɗi gam durwidol e jonde nimɓe nder Sahel e fawari joni e leyɗe hirnange ɗume woni ɗum wonani nafakka leydi Niger ley majjum ko laati wakkati fuu tenerano ɗon wara le majjum. Issoufou Alfari nani hoorejo kawjiɗo nokkure agrimete nde ko wi bandimi mbiyeteɗo Musa Hassan Domaj.
Ko
ɓuri duuɓi capanɗe nayi ɗo woni hitaare ujunere temedde jeenayi capanɗe jeɗɗe e joyi warde jooni laddeji ɗi gonino kanta no ñimɓe gonno coppaɗe no gaɗa nokkuje gese gese ɗe no reme kano woni wala no waddano himɓe hono ko no filo ɗum enda wala no waɗa noon ni senin tama no muuya fa fondite sey tawe ladde nde moƴƴinama fa woɗi gam joni so en daari leɗɗe no wawi hawjede fa wooɗa nder gese ɗum ɗo no waddana gese ɗe ma faari fa waɗa hono ko himɓe jiɗɗum fa wooɗa saabu so en daari hano maradi e miriya e matamey en ir majji noon no waɗe ko ɗum waɗade kon nan e ɗum ɗe ɗum wadda barke mabɓe
fijo hor fara inditi tengo Kir Sale kawro to endan duroɓe ngo duuɓi ujunayi ɗiɗi e sappo e jeɗɗi kamwoni hitande hikka waɗo sappo e joyi yaade sappo e jeetati lewru septembre ngo to endan ingal nder région Agadez sigilaji ɗi no ɗon yehira no woɗiri ley commune am yeru duni no hooreji yeru duni no mbiyeteɗo ɗendan Gabdouane Mohammed holliri o wi nder o commune to fijo ngon won no waɗa heɓi ñibdiji laatiɗi gaɗama gam Allah e jippinol werɓe kettine nane ko wi bandimi mbiyeteɗo Moussa Maman dow sigilaji ɗi
nous préparons activement pour
miɗen waɗude bawɗe amin fuu ko watta fijo hurfaare goo weeli wooɗi Allah e dalila gaɗol fijo goo gomnati ñiɓi cuuɗi yimɓe gattanama pompiiji tendere mawne waɗama to yimɓe jooɗoto ƴeewa duroɓe du ñiɓanama nokkure mawne to dabbaji maɓɓe garte tufe safareji du gaddama sanne hikka fijo hurfaare goo ardiɗo gomnati on he hoore mum arda to pirtol golle tuugal ngal fijo goo du no ɓeydaari huɓeere ingal sanne ngam waroɓe ɓen de gari keɓan ko cuuɗi waroɓe ɓen du de Allah jaɓi dilliran welwelo siri amin fuu huuɓi ngam taɓɓitaade werɓe amin
ellu hannde subaka woni ko hawrin kawrital gon waɗa to enda nder région mo tawa ɗum do ni kawrital ngal kam woni ɗo enda dow filla ano cembin ɗinon dow fina tawa e aladaji fina tawal to minisére hawjinde filla fina tawa nde do ɗum woni mana hawrinde nde nani ko mbiyeteɗo Dandi Adamu hoorejo ano sarusi kawjiɗo filla cembin ɗinon fina tawa ɓi bandimi mbiyeteɗo Abdoulaye Assouk.
C'est une rencontre qui va nous permettre de
partager. Hawrinde min keɓan min ƴeewa kalki dow finatawa kañe aladaji meɗen ko min bindi to ministére finatawa nde enɗan hawtade dow mballa ministére uji ɗi to nde ɗo hawrinde walla min dow kujje tati arande ni dow talki ɗin enɗan ɗi ande ɗi paame ɗeɗeɗe majjundu kondan min keɓan fara himɓe wonɓe gouvernora kañe e maire en e préfet en e fane jingono ɓiɓɓe leydi e hawrindeji hono dina e mawɓe service uji taɓe région ɓe enɗan fo andal komin ɓeytirto e komin bindino dow talki ɗi tataɓele majjun ndu nene ne kayni si Allah waɗi ɗi talki fuɗɗama no gollire a tawan hono himɓe fo faamiɗi ellum hono ɗi puɗɗaka gollirede ɗum ɗo ndu konnan hunde lobbere noon
sanne
fijo paɗɗol jamɗe ko ittodiror pelle ko leyɗe duniyaaro wango to enda ano wango jeegom yaade sappo lewru septembre to enda tinis gallure lamorde leydi to enda tinisi leydi niger heɓi to enda nokku tataɓo to yehi heɓoy to enda tammal jamdi mboɗeri secrétaire général kawjiɗo pelle paɗɗol jamɗe to enda leydi niger o holli ɗume waɗi ko leydi niger heɓay jamaku dow filla ngo fijo Usulman Arsaratan o holli ko waɗi leydi Niger heɓa jamaku bandimi mbiyeteɗo kendo Mayrama Diallo.
Pour la Coupe du Monde, malheureusement, nous n'avons pas eu la.
In keɓay lawol yottaade coupe gattaɗo on do inde leyɗe duniyaaru fuu coupe leyɗe afrika tawaɗo nder juuɗe amin oodu softarakemin ministére walliramin ba waɗay garɗo wallirimin du na ko himɓe nayogon tawaɓe nder bureau ardiɗo fedde den e himɓe nayogon tawaɓe nder yehoɓe do inde leydi meɗen joɓi ceede ko himɓe meɗen jehi fedde paɗɗoɓe jamdi ɓoɗe de agade sahanuno yaade amma de andini lawaka ɗum waɗi de heɓay wakkati siriyaade no haniri hano no leydi Burkina Senegal Maroc keɓiri lebbi tati fa ciriyori no woɗiri nder leyɗe ɓowɗe yaade leydi meɗen tan wowi heɓude bariyari jamdi boɗeri di heɓi coupe leyɗe afrika kile ɗiɗi no dekodiri di wari tataɓiri
être classé deux fois de suite troisième d'afrique en titre de précision
fijo sappo e jeenayɓo ko paɗɗol baluri e juuɗe ko leydi no hande lasar o woni ko maɓɓitoyta to enda le région mo gendere go fijo du no waɗan ɗoen no fuɗɗan ɗo enda sappo e tati yaade sappo e jeɗɗi lewru septembre région ji jeetati ɗi leydi ɗin fuu no waran sayni région mo Dosso e Tillaberi ko heɓta warde e o fijo paɗɗol baluri e juuɗe ngudin wadi horejo do endam fijo patol balur e juude mo zender on kanko du tawa favade joni der filla sigila fijo gon biteda Abdou Moussa noddirteda to enda bita nani ko wi bandi min Ali Keita do o sigila.
Si vous avez remarqué en ce qui concerne l'hébergement, ça c'est OK.
Ako darata sigila wernude warobe, sigila mo'inol baade bal, sigilaaji di fukubi. Gatto lampa de riji baade den ni hori. Himbe puddi warde, misali fed AS police mo nyemay no do. Himbe hemre e lasoji nayo, goni ki wambe de redu leydi fu garado. Sayni himbe leydi doso e tilberi. Gan kambe du, be jobay cede mabbe, ebe kanno yobude. Be cewday du lisanse mabbe. Himbe zender kiryeke jabbade warobe ben fu. Ardibe huberde den tanketa, gare no patdol bal o wadi roita gan hokkude himbe sembe
venir nous soutenir la ligue de Zander pour finir en beauté aussi. Studio
Kalangu sigilaji Studio Kalangu
Agades
do Radio Sara
lamba chapande jena ejedi FM
Alik
do Radio Kause
lamba chapande jena enai FM
Jingimi
do Radio Dilerem
lamba chapande jena ejenai FM
Kabalewa
do Radio Mambio
lamba chapande jena ejenai FM
Dogonduti
do Radio Dallon
lamba chapande jena didi tobere jetati FM
Walam
do Radio Baru
lamba chapande jena ejoyi tobere go FM
Tera
do Radio Liptako
lamba chapande jena ejetati tobere jedi FM
Dokoro
do Radio Muria Dakoro
lamba chapande jena ejoyi tobere go FM
Nyamai
do Radio Scott Mukarteji
lamba chapande jena tobere jena FM
Madawa
do Radio Sarawnia
lamba hembre didi tobere go FM
Tanut
do Radio Damergu
lamba chapande jena ejenai FM Studio Kalangu
nani yewtere meden pindina haltana na de micito sappo e go lewru September fedde hawrunde leyde de mayo Niger tokkata kali ko mayon hewan fawada bonondaji dum wadi ko badibe dande mayo ben keboyi bonondaji sanne chagal balde seda ko mayo go yeyi hewoyi golleji mojintinol digio la morde yade kurtere no don wade bandi min gongu mama dantani yeyi daroy no nay golleji di gonna gade to enda
ander ko olko masiniji kany e katapilaji kany min jotti nokku to diggol wonna wade do mayo gam batta fadade ndiyam juude lamor yaade kurterdo en galdu nyemen o rejo gollangal endan no ewnobe gam batte halde toy hani kor kadji jowe ciagal mundu konna masinaji goddu konna ngara cankita dum pondita dum o wita kana Usman Abdou Issoufou kanko hawji gollal diggol ngol wade do mayo juude lamor yaade kurtere nani ko haali
nous sommes en train aujourd'hui de réhabiliter
hande miden tawade golle mo inol diggol paddorgol diangul gol nangataana illa ponkene di fagol tukka e kurtere kiloji jeegom gol wadata hande min kebi kiloji tati e feccere rawani golle den puda kana der natul dungu ba ko toban hadi golle den yaade yeso dum fu haday himbe kebi hisinde himbe lamorde sarri diandam duubi didi duuni no tokkodiri ko diandan nyamaybe ABN fedde hawrune leede de go feddi titta wi ino kogo hewan fadan nyama no kuje gon amma der jamanu battitol bakaje e wakkatiji di wala ko neddo wawi tabbintini
on peut rien prédire
ba ko tawada horebe kali kuljini himbe do filo ko darto yeñol ndiyam mayo go endan hollidu himbe na han tawe eggi hadde mayo go haday biited Adamu Burayma sorkojo nango liddi non suudu mun do no nusi fa e mayo go endan o mo tawada ko nanni ko watto himbe jeegon be wono wurdi don endan o holli dume sabi kanko on endan ba ko onani halaka o eggay
ay non kan ya nede no go jire mo bub
dubi an laso do de buray hitane fu paddorgol diangol woni no hada diyan nyamami degon mayo gon hewon faado diyan dan fa he kente wobbe sey dilli amma minen baade worre dan nyamami nokkure de wadirama no wodiri illa jaman tuba kobe nokkure de nyiba midan jetta gomnati midan elamudu o tittinkino ko watta golle maggol humnama
yerno on horeje gollangal o haliru on alle wattutugol mbakaaji kany e wakkatiji dum wadi ko be mbaawa faamude hono ndiyam ma dan enna no wayi dudurde toy waawi haadude e dum wayi du konda waddude bonandaaji sanne himbe faamanan dum
do wonta kibaruuji meede fulfulde tili joni mi yoppida e Moktar Muhammadu wara wada ko demgal hausan kore kirten to jahirti kettine sigilaji Studio Kalangu kadi to tawadon der duniyaru do Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum